Yep.
Classic music.
Ulivyojita pika umama, yani we ndo mauma. Mitambili wa kushangai, I'm proud of you my umma. Nishogopie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Na kiomeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah, woman why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani, kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesareni. Sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Ujina vika umamae, yani wende umauma. Yitambili wakushangai, I'm proud of you my woman. Nishogopie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. You too much sweet. Unapotaba samu unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. Proud of you, my woman. Mi shogo pire. Tawe no nyota ya kamchezo. Ikara makuna chade zodezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua upweke vua koti na mkumbatia. Aniju ba masai, aniju in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumwagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala
Livujitha pika umamae. Yani wende umauma. Yitambili wakushangai. I'm proud of you my woman. Shobapie. Yendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia. Fagio. Fagio. Fagio.
Stars. Niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la. Aba.